ngubingelele ntoze kakhulu futhi uba sibe ndawonye ngwamukele engosini yethu efresh ngingusibonelo Pitty wakangema ongumlomo kaBene Diamond weChristian Networks. Kunongakholakali kwesiphetho ngokufa sekunqama ukuphefumula uma ukushaya kwenhliziyo yakho, igazi limo ukugijima emzimbeni, ingqondo yakho ife futhi kusuka ngaleso sikhathi uqala ubola umzimba wakho. Isiphetho lesi esingakholakali sokugcina komuntu emhlabeni. Ingakho ithembiso likaNkulunkulu ngoJesu indodana yakhe zibukeka zingezona eza kulo mhlaba, ziqhele ngamalengiso kulokhu kuphila esibhena nakho nsuku zasa nasekushoni kwela lapha kwela kamhlaba. Ngoba isethembiso esikhulu nazo zonke ngokuthi ukufa kwenyama kwethu akusona isiphetho sakho konke, kuqala kwengunaphakade lethu sonke. Mlaleli, singasondela kancane kuleli qiniso namhlanje. Umzimbo osebhokisini lomngcwabo awusona isiphetho, kodwa kunalokho isiqalo. Njengokuba ngangambeka ethuneni ubaba ongizalayo, kuyazwela ngiyakukhumbula lokho kusekusha kimi. Ukubuka ibhokisi lakhe lehla kulowo mgodi ombiwe washona phansi okugenqezayo. Ingakho uJesu wathembisa kuJohn 5 verse 28 no-29, wathembisa lokhu: ningamangali ngalokho ngokuba isikhathi siyeza lapho bonke abasemathuneni bayakulizwa izwi layo, abenze ukulunga baphumele ekuvukeni kokuphila, abenze okubi ekuvukeni kokulahlwa. Iqiniso ngokuthi kukhona ukuphila okuphakade kwabo bonke abantu labo ababukhombisile ubufakazi beqiniso bokubeka ukholo lwabo kuJesu ngokweqiniso nangemsebenzi yabo emihle, bayoba sephakadeni elihle ebukhoneni bakhe. Ebese kuthi labo abangakwenzanga lokho abayokuba sebukhoneni bakhe. Ningamangali ngalokho ngokuba isikhathi siyeza lapho bonke abasemathuneni bayokulizwa izwi layo, futhi uma ukholwa ngoJesu yeka inkazimulo yalolo suku. Ngakho ungamangali ngamhlase umphambi kwenkazimulo yakhe iphakade lonke. Ngiyaphinda, ungamangali. Ilo kanye izwi likaNkulunkulu leli eliza kuwe li-fresh namhlanje. Ukuyithola devotion e-fresh suku zonke, sithumele i-WhatsApp kwinombolo yethu ethi 067-706-0077. Lengosi ungayithola futhi nge-podcast ngokungena ku-Spotify, Facebook page yethu, kuzo zonke lezi nkundla igama olibhalayo linye nje lithi Izwi Eli Fresh.